60 Soul Finest.
We are the one. Tukishikamana amani na umoja. Tunasema aye, aye, aye. Tukishikamana amani na umoja.
Wa umoja, amani na upendo. Tusimame pamoja, tusonge mbele kwa heshima. Vijana tushikane, the future embu, sisi ndo wajenzi. Yeah,
heshima kwa mtaa, elimisha vijana. Itown big city, uptown to downtown. Tuko juu yao, tunafunga bao kwa. Na wale wanataka tushikane vibao, waishie zao. Tubaki na peace, love and unity. 60 soul, land of opportunity. Left it together, fight this poverty.
We are the one. Tukishikamana amani na umoja. Tunasema aye, aye, aye. Tukishikamana amani na umoja.
Sote pamoja tusonga mbele. Tukiwa pamoja tusonga mbele. Shikana pamoja vita tusare. Tusare. Sote pamoja tusonga mbele. Tukiwa pamoja tusonga mbele. Shikana pamoja vita tusare.
Yeah.
Tosare.
MBU forever to stay. Malezi umenipa na kujenga my way. Ha, kapata true love kwenye mitaa. Nyumbani nikifika nina feel nafaa. Ha, kama ni fedha, kama ni maji. Akika Embu County, we unonaje. Ha, umoja tu dia si tunataka. Amani na upende na mingine tafuata.
We are the one. Tukishikamana amani na umoja. Tunasema aye, aye, aye. Tukishikamana amani na umoja.
Badili badili kwa mwenendo. Si tunaishi kwa upendo. Si tunatenda kwa matendo. Tunazidi shinda hata kwa vishindo. Hatudai dai hata zile tembo. EMBU tuko kwenye window. EMBU tunaweka mtindo. Tunatesa tesa kama Davido.
Yeah, tulianza kama shinani saa in town. Na tukianza tulijua hii siku itakam. Njomba the sun, 60 so here we are. Together as one na wasanii wote wa town. Kani kwa nyumbani Bernardi baba taraji. Na kama niko inadi kwa track Johnny kwa kazi. Kipaji walikubali safari tulianza mbali. Na sasa tumepata wa
kuwa. We are the one. Tukishikamana amani na umoja. Tunasema aye, aye, aye. Tukishikamana amani na umoja.
Tushikamane, tuelimishane, tufundishane mambo bora ya jamii. Tunawahitaji kujenga Embu County. Embu yetu yahitaji maelewano.
Ha, mzuka ndiyo tunapandisha. Haso zetu tunashikanisha.
Yes.
Mtaa yetu tunawakilisha. Jasho macho kwenye kazi kuimarisha. Na flow wanatambua majina wanazijua. Mashinani jina kubwa kila siku tunakuwa. Kupaa bila kutua iwe mvua ama jua. Lazima maendeleo mayutu wakiamua.
We are the one. Tukishikamana amani na umoja. Tunasema aye, aye, aye. Tukishikamana amani na umoja.
From your lolo father garden I go on like your mad. Take for yourself, take for yourself. You know clean in a heart, you know pure in a thought. Enda kabisa, enda kabisa. 60100 in the town, yani hood ya mahiro. Kila kitu iko under control. When kaki to the soul, niko day ya patrol.
Kikse kila niko juu ya peace ka UN. Uneze nitakofiana na mabanki moon. Sina choice niko loving kampango ya kando. Niko yonin kila siku dream juu ya peace. Tuwe one kwa society bila noma. Tuwe gangare kaka kisoro kwenye kona. Kuspread love yani wana inchi weze songa. Weze 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 songa.
The one. Tukishikamana amani na umoja. Tunasema aye, aye, aye. Tukishikamana amani na umoja.
If you feel like a bad man, keep it to yourself. Don't bring it down your embo, keep it to yourself. When I want more of that, keep it to yourself. Wabishi ya to die, embo tuna time. Vipaji itokuza mziki unanilea. Umoja ndiyo swagger, vita misi die. Straight up bad man, CJ they are lucky.
Young lawyer.
Tulia dayo. Twenda ne monone go tuvye na mbere tondo embu kaunte. Tokendo kimwe. Mudongo muende mu China. Nawe karaga. Embu kaunte. Tonde tokendo kimwe. Tokya bidima odore meto.
Dedication, motivation, vision break shackles Zion nation. Kazi wase tutafanya na passion. Kupe job vida na tuogopi jasho. Wase tutatue ipazo.
We are the one.
We are. We are. The one tukishikamana amani na umoja tunasema
amani umoja upendo ni nguvu baraka ustadi twapata kwa Mungu amani umoja upendo ni nguvu baraka ustadi twapata kwa Mungu.
Big boy tachoka kusema nimetoka E-Town na tena kusema na shukuru maula na good people we have. Take it bado tuko strong speed, tuna rise up, tutafika on top. Wali waste much time, wakithani it's a fall. But mbele yake God blessing zika fall. From bere hadi mwea embu bado tuna roll. Na tukishika mana tuta meet our score.
We are the one. Tukishika mana amani na umoja tunasema.
Yeah, Embu County in the land of opportunity. Opportunity say to Twitter instanis ushika microphone na kuvunja unity katagatika dhuli anake na mabeauty tondo duwe tutire akulikuwa mbomisi na mabevute. Very simple, yeah. Tuko sharp kama scissors, brothers and sisters. Keep us wajanja kisoja. Asali ya umoja kwa pamoja tumeoja. We got ability for unity, infinity, stand is there and that was it.
We are the one. Tukishikamana amani na umoja tunasema.
Home sweet home, my love for you will never die. Da-a-ai.
Songe, songe, songe.
Happy people standing strong, never go wrong if you love this song.
Songe, songe, songe.
We are the one. Tukishikamana amani na umoja tunasema. Aye, aye, aye. Tukishikamana amani na umoja.